Ngobe pelele siwe mangasuthi umndeni ujabulile Ngomkhulu wami nje Iyele Ngobe pelele siwe mangasengwazi ukubeka ukudla endlini Ngetalente lami nje Ngobe pelele siwe mangasengwazi ukushintsha nesimo Ngetalente lami nje Inhloso yami la nemhlabeni akusibona ukuthi ngiphile forever Inhloso yami la nemhlabeni ukwakhileka sephila forever Ngakho noma abanye bengangixheka Anginendaba ngizonyamezela Ngeni wami ngicela ubekezele Elami iphupho mina ngizolifeza Nami kangithanda ukuthi mangabe ngifuna into ingatholakali Nami ngiyabazi ubuhlungu bokuthi ufuna into ingatholakali So ekhaya komama, ekhaya kobaba ngicela ningibekezelele Ngihlabe ngedolo phansi nje kubaba umdala ningikhulekele Ngakho mangabe ngiyegole ngicela nibekezele ngiyozama impilo engcono Alana isimo simanzonto Njengoba ngikhula mathuba lokhe yangokushoda Nembali yamusi nakho konke Ufuna ukuthi mangabe khula impilo ibisingcono Lokho ngizokwenza nizobona Ingqobo mangase ngikholele kumina nonke Uyobe uphelele siwe mangase kuthi umndeni ujabulile Ngomkhulu wami nje Iyele Uyobe uphelele siwe mangase ngikwazi ukubeka ukudla endlini Ngetalente lami nje Uyobe uphelele siwe mangase ngikwazi ukushintsha nesimo Ngetalente lami nje Mandle nami ukuthi ngizama ngihamba ngikhudla ngihambe ngomfishane Jehova ngicela usuke nami njengoba ngiqalele ndima ngiyazi ukuthi akulula sozilami please hamba nami wosingilabo nomndayi ngicela kokhasi ngifisa nokufusa umuzi kababa naye akajabule ngempilo ngamandla endodana abe sengivuso kababa uyobe sekumnandi ekhaya isongo sami sesinamandla sesingoma caphuna kusale yele Uyobe uphelele siwe mangase kuthi umndeni ujabulile Ngomkhulu wami nje Uyobe uphelele siwe mangase ngikwazi ukubeka ukudla endlini Ngetalente lami nje Uyobe uphelele siwe mangase ngikwazi ukushintsha nesimo Ngetalente lami nje
Ngetalente lami nje Talente, 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 talente